Tanzania. Tiri kufa mama mama. Is my diamond as daida.
Na diamond. Diamond.
Salama kumba.